Ateyo polisi mu district ya Wakiso etegezeza nga bwe kutta abantu basatu kubigambibwa nti bazze ku mwana atemira mu gy'obukulu 10 ne bamutulugunya. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu Kampala n'emirwano Lecho Kawala, agambye nti bafunye amawulire gano ku kyalo Nkowe mu muluka gw'e Kaliiti mu ggombolola y'e Mmende mu district ya Wakiso, nga we waliwo eyatulugunyizibwa ab'enganda bwetyo nayo n'esitukiramu okwongera okuzuula ekituufu. Mu kunoonyereza kwe baakoze baakizudde nti ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwokuna omwaka guno, nga omwami amanyiddwa nga Muwanguzi Matovu atemera mu gy'obukulu asatu era omutuuze ku kyalo kino Nkowe bwe yadda ku mwana wa muganda we n'amutulugunya omuli okutuusaako ebisago ku mikono gye gyombiriri. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu Kampala n'emirwano Lecho Kawala, agamba nti okunoonyereza kwe baakoze baakizudde ng'ono okutuuka okutulugunya omwana ono kyaddirira okumuteebereza okubba ensimbi 2,700 okuva eri ewaka, naye kwe kusalawo okumukangavvula mu ngeri emenya amateeka. Kigambibwa nti omwana ono yasibwa kudiisa n'omuguwa era wakati mu kugezaako okwerwanako, kino nakyo kyamwongera ebinuubule ku mibiri gye. Okusinziira ku afande Lecho Kawala, agambye nti omwana mu kaseera kano ali mu kufuna bujjanjabi so nga bo abakwate baakwatiddwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.
According to reports, the suspect accused the victim of stealing 47,000 shillings from their home and allegedly punished him as a result. It's alleged the victim was tied to a window using a rubber string. In an attempt to free himself, the child reportedly sustained injuries. Victim has been taken to hospital for medical attention, while suspects including Muwanguzi Matovu, uncle to the victim that allegedly tied the victim, Muwanguzi Farouk, father to the victim, and to Suvira Rebecca, wife to the uncle, are remain in custody. Police condemns acts of child torture